Chunda oh 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 lulu oh 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 niko mbinguni kweli ndani mwa Yesu kuna la ajabu isiyo na mwisho kweli kama mikono 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 wewe nasema kidole juu kidole kidole juu kidole kidole juu kidole kidole juu kidole ati demu wangu nimekupatia shida kukutongoza kidogo changu kinajitosheleza kipi uli we mchumba ulipata chajabu eti unasema unabasha wako kudade kina kupenda wewe na uyo basha Mina sema staki na kupenda wewe na uyo mikono 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 chude hey mwakitalema Zini bande gijwani 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 malololo malololo hello sema upe kwenye moyo kwandani 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 malololo malololo hello sema hakuna matata oh matata matata tata tata sema hakuna ma oh my dada, my dada, dada, dada. Hello, 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 hello. Vibe, 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 twenty. Vibe, 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 twenty. See you in Kakope. Amani ibe. Auni dange. Au nijiue Nasema yani na mimi iko siku moja Yani na mimi moja Nikipata pesa na mimi nundwesa Yani na mimi iko siku moja Nitanunua enesi na mimi walingishie chupa wani Sema Wani yue Nasema hivi Nasema oh 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 Mama oh Nasema oh 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 Mama oh Nasema oh 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 Mama oh Kide mchangu kilo gole Kikile waginau We nasema kide mchangu kilo kole kikile wakina ubi Sema nini? Kina ubebo wakizuli zuli Kina ubebo wakizuli zuli Sema! Mke wangu anadanga lake mwezenu ananigosha We kila siku ikifika moni lazima tumepesa Hello Aya twende mikono 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 Hey Sema Kidole juu kido Kidole juu kido Kidole juu kido Kidole juu kido